balaba bia balaba na balabe bange na babalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne luno kubasimye mbero mulamu Mukama onkumye nyo mukama na luno lukedo lunaku lubenga lwa dembera mula
Yesu kubalwazi